bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana Mukamana na Senzage bafashe icyemezo cyo kujya ku ruhande rwa Karwera. Ese amaherezo yaje kuba yaye? Mukurikira umukino.
Abandi bagabo bajya kugura ijene babahumbi 20 ngo njyanye inkoko. Reka tubyemere. Iyo nkoko mani ihora y'iminsi 50 itagejeje no ku mezi 2. Ubwo iyo nkoko niyo kuribwa koko.
Nyamara niko bimeze mba nkuruka.
Icyakora rero njya numva ngo hari inkoko z'inyama batera imiti wasigakura nk'ibihumbi
keretse niba ari izo ngizi uri kuvuga.
Reka ibyo ntabwo aribyo n'ibihuha rwose kagena n'ibihuha. Mukamana yari abinsobanuriye neza. Ngo inkoko zagaburiwe neza zikura zigagira ibiro byinshi vuba vuba. Cyane.
Nibyo uravuga isuku uri koko mani?
Mbese ngo ugereranije igihe cy'ubukure ku nkoko zitoragura n'izigaburirwa neza.
Yego.
Ngo usanga zirutanwaho nk'ukwezi.
Ko numva se waba ari umushinga uzana inyungu bwangu na bwangura.
Nkubwira iki sera? None urewe utekereza akagina.
Ikindi. Yego.
Inkoko zororewe gutera amagi. Mu mezi ane gusa. Zazatangiye gutera.
Ahejo uramenye.
Kandi ngo ngomba gutera ikageza ku mwaka itarasaza. Ikiri naraga.
Amezi 12 inkoko ikiri gutera.
Umva nawe ra.
Mani.
Ndakumva.
Uwo mushinga ndawemeye.
Suko se nyine
ndawemeye pe rwose natwe twiteze imbere erega buriya yatuma na mukuru wawe mugaga reka kudusuzuguza abagore
ariko ugura zari ikindi kake
mu
minsi mikeya
turaba twabaye abakire byarangiye buti ni mu Imana
umva nabura twambara amashati y'imyeru gusa maze tugatebeza mu mukandara w'umukoba
arabavuga se ubarekeye ukuntu abaturage binabasigare batwara moto bakantera ivumbi nage nahita ngura moto
ahubwo nushaka kuzashyiraho ihoni rigenda ribika nk'isake
ahubwo nkajya ndanakaraga ahandi hejuru bigahinda cyane
utumva inkoko sha
yewe maze rero ariko rero manihura
ndakumva mbaza
aha wa mugabo we kwa nigeze kumva kuri radio bavuga iby'indwara y'ibicurane by'ibiguruka bavuga ko nta bantu bemerewe gutumiza imishwi koye urakivuga hiki washiduka badufunze wa mugabo
umva kangira rwose ibyo nihambire ibyo kagina ibyo nihambire rwose icyo kirezo ntabwo kigiteye impungenge na rimwe
ariko nawe wigeze kucyumva
n'ibyo byarabaye
hey ahubwo
simuri urwo rwose nyine Mukamana yari yagiye mu mahugurwa
hey
ubi ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rava kiriho kirakangurira abantu kongera kwitabira ubworozi bw'inkoko kuko nta kibazo cy'ibicurane kiriho
hey maniho
ndakumva
wivunika rwose rabiyo ndayizi hene ni ikigo cya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi cyakiriweho kudufasha kunoza ubuhinzi n'ubworozi ndakizi rwose rabu ndayizi
ahubwo ndetse numva nawe ukurikira kagi
weya nibyo rabu ndayizi wivunika
icyo kigo cya rabu rero ubu gifite ubushobozi bwo gukumira indwara z'ibyorezo byose byakwibasira inkoko
reka da
niko bimeze
iyo nkuru irashimishije pe
cyane
ziko umuntu yashora udufaranga twe mu mushinga wo korora inkoko nta mususu
umva akaginara maze ubu icyo kigo gifite turagira ahantu hitwa Irubirizi ku buryo ushatse imishwi maze umunsi umwe wahita ubona ako kanya
Rubirizi hariyo baguha inkoko
aho niba uhazi rwose
none se ubu tukaba dutegereje iki mani kubizi ko iterambere risigaye riza bakarisamira mu birere ubwo ababimenye mbere ntibadutanze umushi
umva akagira nkubwire icya mbere cyari ukubyemera gusa
oya nabyemeye nta muhanda mfite gusa ibyiza nk'ibyo nabyanga se
uriya kagira ndagukunda nanze kwiharira ubukire
ariko niko bimeze turi ifite rwose mani
ubwo wemeye ko dufatanye umushinga rero igisigaye nuko twashaka aho dushyira inyubako yawe urabyumva neza
oya ndabyumva ariko rero mani hura
ndakumva
inyubako twakora twagera dute tugomba kwishyira iwawe
iwawe se hari imiti uri haba
oya itonde ubwo se tuyishyize iwanjye kankindi ko mbizi neza ko yaduhombye reka burya kankindi arambasha
ariko nawe nubwo akabye kumutinya rwose akagina nawe yewe
wowe ntabwo umuzi ntabwo atubwirwa wowe ntabwo umuzi
cyangwa se yarakuvugutiye kagi wasanga warariye amagi y'ibiswi
yaba narayariye basubiye bikagira inzira
ngo burya ngo habaho abagore bavugutira abagabo ibyatsi
bigatuma babibisufungwe hee
bagasigara bagendera ku mategeko yawo wasanga ari mu rwego nawe urigiye kumera
oya kankindi nta mategeko nta mategeko yengendera
ndakugira hani
uye nta nubwo yagerageza kumpa amabwiriza ngo mwemerere yo natende nabe kankindi nagende
mba rero kugira kagina
ahubwo nyibwirira byakankindi twumva
uyivunika
yego
inyuma ko tuzashyira iwanjye ndabyemeye
rwose
Niko mukama
Karame
Urabizi Wamushinga w'okorora inkoko na uganizo kagira numbara byakira neza
None se ugurashaka kumbwira yuko ushaka kufatanya na kagina wowe
Bya rero ka mubiri cyo fona abagore Mureba kugufi
Dutese kandi
Muzi ko kagina yakoze igihe kirekire mu mugi yakora akazi kizamu
Harya
Eh ubwo surumba kubona isoko byatugora koko
Ariko gufatanya ntabwo mbyanze ntabwo rwose ndiho mbirwanya ntibifate nabi Kuko buriya ni abantu bashyize hamwe ubushobozi bwabo buriko
Ikibazo se kandi ni ikihe
Ikibazo nyina nuko amenyera yuko imishinga yawe na kagina ariyo mukabari nkaba nifitiye impungengero yuko ngo muzawuhomberezayo
Eh niko mukama
Ikanga atasubaye
Jureka amagambo nkabihanyuga rwose jureka amagambo mabi nkabihanyuga Eh
nase kinyama vuze ni ikihe ariko
Umushinga wacu uratinguka waturiho ngomba koko Urawaturiho ugomba tutarana utangira
Ndacuna ma ndacuna ashwi
Niko mukama
Ndakumva
Ubwo wiyibagije ibyo senza ajya tukore koko
Senza gese kandi abije mwate yabagize ati
Ni wibuka twaturiho ndekana ko Ni wibuka twaturiho atwaturiho kabore koko mu murima wacu b'imyumbati none bikaba byarabaye impamo Nabyo wibuka
Harya ngo yavuze ngo iki
Ariko nawe wibagirwa vuba rwose mukama
Ntaje ne yibukira rwose
Ubwo ni ubuka tubwira Ngo wamugira kagasazi kumwe rugakwira kwiza indwara yakabore mu myumbati Ngo azajya agenda kwa kuri buri mwumbati kwa kuri buri mwumbati Ngo nitujya gukura koko tutahamara amata
Ariko ariko se
Ngo twimwizi mose ubwira byibagiwe
Ariko se mba nibura nawe rwose ntugakabye Se nzajya kumuhuza ko ari munyarwenya wibereye aho ngaho ko ari bihwewe ubona hari ubundi bugoma gira koko
Urwenya nyabaki mukama Urwenya nyabaki
Ariko bana we
None se ko ari wambwiye ko mugaga yateye imbuto yizewe si wabinyibwiriye koko
Niko byagenze rwose
Ngo kandi mutera igere ngo mwari mwakoresheje ibikoresho bisukuye
Cyane rwose
Iri yamvuna muhetu yakabore yavuye hehe Yavuye niba atari umwako wa senzaki
Kankindi wankinguriye koko
Ngewe kankindi ngukingurira
Mbabarira rwose nkingurira rwose Mbabarira nkingurire kankindi
kandi sinzi icyo nshaka aho kagi
ariko uko ubizi se koko hari undi mugore ngira uretse wowe kanki
uzamushake wamuburiye hese hanze aha ngaho abagore ntibahuzi
kingura reka ariko reka kuvuga ibyo kanki nkingurire rwose
ariko kagi uba muzima wampaye amahoro nk'insinzirire
kanki mbabara rwose ntabwo mpatinda ndahita nisubirira mu cyumba cyanjye
Nanjye sirashaka kunjyana mu bapfumu.
Ugize ngo iki? Ugize ngo iki?
Ndakubaza niba nanjye ushaka kujya kumpa gihamya nk'uko wajyanye Karwera ngo yemere ko umwana wabyaye atari uwo ahubwo ari uwo mugabo.
Ariko ibintu nk'ibyo bikuraye kanki. Ubikuraye koko.
Nibibera mu nda y'isi biramenyekana na nkanswe ibyo uba wakoze rubanda rukureba. Mbabarira di.
Ye, ngaho none ibyo nabyumvise ngaho nkingurira.
Sinkinguye sinshubirije twumvikanye ko ugiye kuba ukwawe nanjye nkabukwanjye ibyo rero nta kubisubiza inyuma urumva
bimbwiye
ariko se ubundi ko mbara nta kiba witayeho wabwiwe n'iki ko ari kabure twarwaje koko udakabije
urya mane urandi mubi ukagira ngo erega gye sinje nkurikira kiganiro kuri radio cya ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi
agira inkuru hamba ni hura wumva radio
mbara narabyiyumviye rwose babisobanura Mhm. Ibyindwara akabwo byose narabimenye. Narabyumvise.
Wumvise se bavuga ko irangwa n'ibiki?
Ngo mwumva turwaye ugira ibara ry'umuhondo kudutsitwa amababi, mbese ukereruka. Ngo amababi ntabwo yikunja kunza.
Ariko rero umenya yuko akenshi ibimenyetso bitagaragarira ku mababi, akaba ari nayo mpamvu ugomba no gusuzuma ku bijumba.
Mukamana ra. Uguzi ko ntacukuye rero.
Wacukuye se?
Natukuye ibiti bibiri.
Hanyuma?
Wandeka niki? Nasanze ibijumba byayo byose imbere harimo ibara ry'ikigina.
Urabeshye? Kabore yatugereye mu myumbati noneho nanjye nkaba ndimo nkina mu bikomeye gutyo
yeah. Asama ngo biva mu mbere asama
yewe noneho rero manihura niba harimo itarabora reka tugende vuba vuba dutanguranwe tuyikure dutanguranwe dukata akadawa akiri hazima Na huu ndi mitari jangigwe. Kwa za ajila kuchara kwa sa nitujile namba turamira yose ya rabozi.
No, nese, niko imezu na akundi tukwa mizienzi.
We, ubuse koko, aliko mani huu. Ubichina agari jihano kimana. Kwa nubundi tukwa ritura ambirijo kumibati tutate itari ya.
Dumba nubukuriji mkama, dumba nubukuriji.
Kabori ragati.
Mba nubukuriji mkama.
Ubuko jisa nubuji. Icho mbuda iti nyomani ichiji.
Aha, ariko kanyindi nawe hako kanyuwa bayo. Uzikutaje uganirizwa koko.
Ariko ye, iyo ugenda ntaranga ahantu hose bihakana umwana wabyaye ubawiganirira wowe. Kwebya biganiriro byaba biteye isesemisi.
Kanyindi rero nkubwire. Ndagira ngo nkubwire ngo vanaho ibintu by'imikino. Aha ni mu nzu yanjye nudakingura kuneza, urakingura kunabi.
Manzu yawe. Ibyo hari kera ati.
Eh.
Ahubwo no kubukiriramo nubugwa neza bwanje nka umwe bw'inkware wigondije. Aho ubundi ubu buyobozi buba bwara gusohoyeshisha itabona. Ibindi tukazabivugana bahanze.
Eh. Nukuvuze. Niba ari ukubyumva rero, ubu nukuvuga ko hagiye gukora imbaraga. Ururugi ngiye kurutsa nubundi gwashizweho bivuye mu mufuka wanje.
Baramaze. Umva nkubwire kage. Gerageza winjira urasanga kwiteguye. Urinjira wigenza ari kurasohoka bagutwaye mu isanduku uranyumva
ngo bantwaye ngo mu isanduka
cyane
ugize ngo kikanki umva uzuka uzuka ufite amagambo yabicanye
wowe karimo mu cyumba nibwo umenye uwo ndiwe
ariko we ariko kagina nasuzugurwa we ngo wanyiteguye
cyane
hey cyane niba ufite umugambi wo kunyica shwarwa kuko utakimbonye
Chakora nyine nkuru nziza nuko ngo ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi yatangiye gukwirakwiza imbuto nshasha y'imyumbati naho ubundi abahinzi twari tugowe n'ukuri
kandi wabikuye
numaze kumbwira se ngo wumva radio aywa ubwo se utumvise ntona asama imvahora
ntate numvise
noneho yaro bimenya ngo imbuto nshasha y'imyumbati yageze mu Rwanda ubu rwose ministeri yatangiye gahunda yo kuyikwirakwiza mu bahinzi Ahubwo nukugira vuba natwe bakayiduhaho.
Eh data we niko bimeze mu kama.
Niko bimeze rwose. Ndavumwa.
Nzahita mpitamo umurima mwiza warariranye. Itari imindwara.
Ibyo nibyo rwose.
Maze mpinge miyo muto nshyashya.
Nukugira vuba ahubwo.
Cha maze nyiro zo kurambiriza ku myumbati yahinzwe na mugaga ndebe ko zavaho.
Iyo nyiro si zabivanwaho n'iki koko maniho.
None wagira ngo ivanwaho n'iki.
Nyamara hagati aho ngaho hari nuko byagenze.
Byagenze bite.
Ubwo ziko mugaga ngo agiye kutugabira inka di.
Ngwinya.
Inka nyine.
Wowe nande mukama, wowe nande.
Wowe nawe, nese hari undi turi kumwe si wowe hano muri uru.
Kandi wa mugara uri inkunguzi. Dore icyo uzanzanira nza hanze abambare.
Nse none wundi inkunguzi gute rwose mugabo mwiza. He? Kubera icyo utonga.
Umva nkubwire mukama.
Ndakumva.
Mugaga ni mukuru wanje n'undusa kumumenya.
Ndabizi ibyo.
Niba yabikubwiye. Ubwo afite icyo agamije.
Yese kandi nawe
kumumenya.
Iki?
Niko mukama.
Ndakumva.
Ubundi aza kukugabira inka. Njewe naragihekana ndi murumuna we.
Eh,
aho hano.
Ariko mana nyagasani. None se ubwo ushaka kwibageza yuko iyo yaguhaye bwa mbere wayigurishije igihe washaka kongeranya amafaranga ugurire ya muso.
Amagambo mbere.
Ikindi kandi urabizi ko amuhe mukyuka muhuguza umurima wuzi neza ko mwa ukodeye.
Ibyo nindo bigutumye?
Aha, ndabashya se.
Ambare.
Niko, ubwo ho gutejijishije. Wagira ngo arenga kuri ibyo bibi byose wamukoreye maze atugabira inka mu izina ryawe. Kuwajure kamatiko.
Ibyo wabisubiramo mukama?
Nabisubiramo
nyine habo.
Nabisubiramo cyane rwose. Ahubwo inka niye mara kugera muri uru rugo. Nge nzabifata nk'igihango duhaye cyo kutazongera guhemukirana. Ha, ari nayo mpamvu tugomba kuzikora umunsi umwe tukajya kumusaba imbabazi.
Kuko
rwose twaramuhuguje kandi twamugiriye nabi duhuguza umurima. Nge rwose bihora bimworogoshora mu mutwe ntekereje ko nabigize mu ruhare maniho.
Kumvikana rero mukama.
Niki twumvikana?
Uranyumva neza?
Niki?
Aha ni wanje.
Nta ukubujije.
Ni njye uhayobora.
Ikomereza ho rwose.
Ntubishinge kankindi. Njyewe ntabwo ndi kagira w'inganzo.
Yego we.
Uko amagi y'ibisi nariye.
Umva neza mariho. Uko byamera kose. Njye nkumenyesheje ko ntashaka guheranwa n'icyaha twakoze. Urumva?
Uzagera ikisuzi.
Nzakishuza nyine. Ayiwe. Inka mukamana yagabiwe na mugaga ko yamaganiwe kure na manihura aho ntigiye guhungabanya imibanire yabo. Ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha.
Ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri
ibinyujije muri programme ya ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri page no z'ubuhinzi iri ku rubuga rwa internet www.minagri.gov.rw ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero 41 27 wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri page yawe ya Facebook Minagri.